until this time. All I want in this life, cool now when you could roll big time. Really computer was a big light. Now I feel so fine. Pencil like what I'm sweet.
Yo, na kuna muda tuko distant. Bize kwenye meet cuts, shindo ataku discuss, yeah. Chunga usije dispass, yeah. Everything is gonna be fine, yeah. Sije dispass, yeah, yeah, yeah.
Sura ya mtoto, kula ya moto. Toto limelai, nika utasema vyura wa boko. Zama zama kingu, fundi mwingi, fundi mwash. Nyama nyama nyingi na unajua mini mlafisha. Kuweka kwenye system car. Alafu kinishika ndona sisi mkao. Swazi piwa no maskala bila weaving. Da, ila geto sekunda na G-Street.
Mwendo na kwenda kama unarudi. Mambo kwa mjengo, mama umefunzwa. Kama nita kwenda, basi nita rudi. Cause nothing in my life but kama kufikiri na fikiria. Kama ni hadith na hadithia. Wale wanobi na kudandia. Na wakazia, na wakamia. Hata kama wakidis, wakikandia. Hata kama nikimis, pina mamia. Tasiweza hata kuchitisha mamia. No mama mia, no mama mia.
Bari za wanaki, I don't care. Sani nini wataongea. Baby boo, you the only one I care. Na tumesha kuwa pair. And I promise to be there, marry you. I don't wanna lose you this time. All I want in this life, kuwa nawe ni kuhua big time. Nilikopita was a big lie. Now I feel so fine. Benzi lako tamu swazi define.
Usiku mzima tuwakesha tuwa do do do. Isho ni kali mwazako na tu boo boo. Kimia kimia kango ya kibu boo boo. Mwazako alisha vunjaga vibu boo boo.
Mwendo na kwenda kama unarudi. Mambo kwa mjengo, mama umefunzo. Kama nita kwenda, basi nita rudi. Cause nothing in my life but kama kufikiri na fikiria. Kama ni hadith na hadithia. Wale wanobi na kudandia. Na wakazia, na wakamia. Hata kama wakidis, wakikandia. Hata kama nikimis, mina mwambia. Nasiweza takuchitisha mwambia. No mama mia, no mama mia.